aga swing lo mtwana aga tholakala ure njengama diamond banina bamfuna iyo kodwa bambalwa bamthola ningi ntumba bani
Thank you.